capanɗe jeegom e tati. Sifa Yeesu.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calminon e inde Allah joom jaamo, jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa laawol peewal ngol o lelni ngol mbele ina mbaawa dañjude makko jam celluɗo haa abada. Amin mbelti no feewi e komin mbaawi artude hannde jokkande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men ɓennude nde, en nanino no Yeesu Almasihu o jibiniraano. Hay gooto meeɗaani jibinireede no makko ni, ko mboomri jibinimo e baawɗe Allah e nder saare Betlehem no annabaaɓe ɓe kabrirno ɗum ni. Ko ɗum waɗi e jamma o jibinaano o, Allah neli malayika mum e aynaaɓe waalatnooɓe e gese taariiɗe Betlehem ɗe wii ɗumen: woto kule, ngati ngarmi ko haalande on kabaaru moƴƴo jogorɗo addande leñol ngol fof weltaare mawnde.
On jibinanaama hannde e nder saare Daawudu en he danndoowo gooto, ko kanko woni Almasihu o joomiraaɗo o.
Hannde noon en nganniyiima janngude no Yeesu wayi gila ko cukalel haa nde mawni. Deftere linjiile nde ina holliten e wonde caggal Yeesu, Mariyam e Yusuf ndanjiino ɓiɓɓe nayo worɓe wondude e ɓiɓɓe rewɓe. Hono noon Yeesu mawnidiino e miñiraaɓe mum e nder wuro Nazaret to baŋnge rewo leydi Palestine. Oɗon nganndi Yusuf jibinaani Yeesu, kon noon e gite yimɓe ɓe Yeesu wonnoo ko ɓii Yusuf, te Yusuf wonnoo ko Munise. Ko ɗum waɗi Yeesu kañumne waɗiino golle Munise duuɓi ɗi o hoɗi e galle ɗi fof. Hono noon Yeesu fuɗɗirinoomo golloraade e warñeende mum. Hono noon binndi ɗi mbi: Yeesu woni e ɓamtaade to baŋnge hakkilantaagu, to baŋnge darnde, te ina welnoo Allah e yimɓe fof. Hono no sukaaɓe ɓe fof mbayinii, Yeesu ina nyaamatnoo, ina ɗaanotonoo, ina fijatnoo, te ina janngatnoo. Kono ina waɗi geɗel gootel ngel o seertunoo e sukaaɓe ɓe, mbele oɗon nganndi ngeel geɗel. Ko ngel ɗo: Yeesu meeɗaani bakkudinde kalabantayaagal meeɗaani yaltude hunuko mum. Kanko o sohlaani wiide yaafomi, sabu o meeɗaani toonje hay gooto. O meeɗaani bakkudinde sabu bakkaat alaana e makko. O wondaana e ko boni, ko o ceniiɗo. O waɗatnoo tan koko weli Allah. Omo joginoo tagoodi men, kono o alaana sifaaji men bonɗi ɗi. Ko ɗum binndi ɗi kaali nde ɗi mbi: hooreeje yettinooɓe sadaka mo jogiɗen o, maanam Yeesu, wonaa mo waawaa yurmaade en e leefre men. O jaribaama e kala fannu no men ni, kono o bakkudinaani. Ko o ceniiɗo, o waɗataa ko boni, o alaa tuundi. Ndeen Yeesu dañii duuɓi cappanɗe tati sahaa mbo o fotnoo fuɗɗaade golle makko no danndoowo aduna o yonti. Waɗi nyalawma gooto, o wayni yimɓe galle maɓɓe, o yalti saare Nazaret nde, o fayi maayo Yurdan ɗo annabi Yaaya waajotonoo e baptisennoo e ndiyam ɗo. Mbele oɗon ciftoro Yaaya keccinooɗo Yeesu lebbi jeegom o. En njiino e wonde ko Yaaya woni annabi mbo Allah neli ngam waajaade ɓerɗe yimɓe yo tuub bakkatuuji mumen, njaɓɓoo Almasihu mbo Allah neli o. Keɗo ɗe ko winndaa e linjiil ko faati e annabi Yaaya no fewndiratnoo laawol Almasihu ngol ni. E nder linjiil Matta e siimoore tatoɓere he binndi ɗi mbi: e oon jamaanu Yaaya baptisoowo feeñi. O yeeynatnoo koye nder jeereende Yude omo wiya: mbaaccoɗee koye mon, ngati laamu asamaan ɓattiima. Ko kanko woni mbo annabi Esay wiinoo: ko daande gulloowo nder jeereende ina wiya, pewnee laawol joomiraaɗo ngol, mbaɗaneembo lappi portiiɗi. Yaaya joginoo ko wutti ceñiraaɗo leeɓi ngelooba, te ina dadinoo paftol nguru. O wuurnoo ko baɓɓatti e njuumri ladde. Yerusalem naaɓe, Yude naaɓe e daande maayo Yurdan naaɓe fof ina njahatnoo to makko, o baptisi ɗumen nder Yurdan taw ina kirlitoo bakkatuuji mumen. Ndaroɗen ɗo seeɗa, miiccoɗen e ko njannguɗen ko. Mbele on nani waaju Yaaya o, e ko raɓɓiɗi ko ni Yaaya waajortonoo: tuubee bakkatuuji mon, ngoppee golle mon bonɗe, te keblanoɗon hawrude Almasihu ceniiɗo gummotooɗo dow asmaan o. Tuuɓe bakkatuuji mumen e yeeso Allah ɓe, Yaaya baptisi ɗumen e maayo Yurdan, maanaam Yaaya mutniɓe, yaltiniɓe. Ko hono noon Yaaya fuɗɗii wiyeede Yaaya baptisoowo. Kon noon wonaa baptiseede momtata bakkatuuji. Ɗum wonnoo tan ko finde hollirore yimɓe tuubi bakkatuuji mumen nduttii ngonɗini ko almasihu o woni dandowo mumen. E nder yimbe artanoɓe to yaayambele ina baptisi ɗumen ɓe, ina watno yimbe jeyaaɓe e leƴƴi ɗiɗi ɓurɗi andeede e yahuude en. Ɗiin leƴƴi ko ɗiɗo, saduse en e farise en. Saduse en ɓe ko yimɓe ɓurnoɓe alɗude e yahuude en, te ko heewnoɓe doole e laamu Rom ngu. Kono e nder ɓerɗe maɓɓe ɓe gondano ko bindi annabaaɓe ɗi. Farisiyen ɓe noon gonno ko jom diini en, softunoɓe e dewal Allah, hooratnoɓe, yaltinannoɓe asakal. Kono ɗum fof wonno ko bolle puyɗe, sabu ɓe ƴeewatno ko wonde feewɓe e yeeso Allah sababude golle maɓɓe. Te kadi farisiyen ɓe ko jiiɓodirnoɓe aadaaji mumen e haala Allah gonɗuka ka. Ko ɗum waɗi ko ɓe ɓorninoɓe diine o tan, te aɓe njawinoɓe njeyaaka e maɓɓe. E ko raɓɓiɗi saduse en e farise en teddinatno Allah tan koye kunuɗe mumen, kono ɓerɗe maɓɓe ina goɗɗuno Allah. Joni noon jokken e simore he haa nanen no Yaya felirno jom diine en ɓe sababude naafiqaagu mumen. Bindi ɗi mbi, nde o yi farisien en e sadusien heewɓe ina ngara baptiseede, o wi ɗumen: cohe bonɗe, holitintinɗon oɗon mbaawi dadde ñaawoore jogorde arde nde. Mbaɗe golle kaanduɗe e waaccaare mon nde, woto miijuɗe wiide e koye mon, taani amen ko Ibrahima. Ngati mbeɗo wiya on, Allah ina waawi wattude ɗeɗo kaaje ɓesngu Ibrahima. Hankadi jambere nde fawaama e ɗeɗi leɗɗe, wadde lekki fof ki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeyngol. Miin mbaptisammi on koye ndiyam ngam hollirde on mbaaccima koye mon. Kono garowo caggal am o, ko on ɓurimi sembolinde, mi haandani hay e ɓortude paɗe makko. On ma baptise on e ruuhu ceniiɗo o wondude jeyngol. Omo jogii ñorgo e junngo makko, ma o wesgerngal makko, o rendina gawri makko e nder fawru, o duppa guufi ɗi e jeyngol ngol ñifata. Nden tan Yeesu ummi Galile, ari Yurdan to Yaya, mbele Yaya ina baptisi ɗum. Kono Yaya sali wiimo, mbele wonaa ko min foti arde ma ya baptisam? An ngara. Yeesu jaabimo wi, jaɓ wooro noon e o saha, ngati ko noon timminirten ko Allah yamiri ko fof. Nden tan o jaɓi. Ko hono noon Yaya baptisiri joomiraaɗo Yeesu e maayo Yurdan he. Ina waawi wooda naamniɗo wiya, holi ko waɗi Yeesu mo alaano bakkaat ñaagaade yo Yaya baptise ɗum? Eey, e goonga, joomiraaɗo Yeesu sohlaano tuubde hay huunde, sabu o meeɗaani bakkudinde. Nden noon holi ko waɗi Yeesu arde Yaya mbele Yaya ina baptise ɗum no bakkudinooɓe ɓeeni? Holi ko Yeesu wiino e ɗum? Ko ɗum ɗo o wiino Yaya, jaɓ wooro noon e o sahaa, ngati ko noon timminirten ko Allah yamiri ko fof. Nde Yeesu baptisaande, o wonno koye hollude en ko kanko poɗɗen ñembude, te o wonno e hollude en kadi e wonde o ari ko maayde sababunde men. Baptisgol Yeesu wonno ko annam longingol maayde mum. Ɗo simore nde gasata ɗo, bindi ɗi mbi, nden Yeesu baptisaama ƴeeŋi ɗoon e ɗoon e ndiyam he, tan asmaan udditi, o yi ruuhu Allah o ina jipporo no foondu ni, ina juuro e makko. Nden tan sawtu ummi dow asmaan wi, o ɗo ko ɓiyambo korsinmi mo cuɓiimi. Bandiraaɓe, mbele on nani ko sawtu ummiɗo dow asmaan o haali ko. Holi jeynoɗo on sawta? Eey, ko sawtu joomiraaɗo. Allah wi, o ɗo manam Yeesu ko ɓiyambo korsinmi mo cuɓiimi. En janngina haa gasi e bindi ceniiɗe he no annabi Dawuda e malayka Allah Jibriru nginnirno almasihu o ɓi Allah. Te jooni en nani no Allah e hoore mum wiri mo, ɓiyambo korsinmi. Holi ko waɗi Allah wiide Yeesu ko ɓiyum? En janngino haa gasi e wonde Yeesu innira ɓi Allah, sabu ko o ummi ko asaman. Yeesu alaana baaba e aduno. Allah waɗi konngol mum duumingol e reedu mboomri. Eɗen njiiɗo dalilu goɗɗo baɗɗo Yeesu innireede ɓi Allah. Allah inniri Yeesu ɓiyum ko haa seertino ɗum e yimɓe heddiiɓe ɓe fof. Holi ko seerndi Yeesu e bani Adama en? Ko hono ni o seertiri e men? Kala giwɗe e Adama ina jogii sifaa modduɗo bakkaat, kono Yeesu almasihu o wayaani noon. Kanko o wondaani hay e bakkaat gooto, sabu o ummii koye ruuhu Allah ceniiɗo o. Hono no njiirunɗen ɗum naane ni, Yeesu ina joginoo tagoodi men, kono o alaano sifaaji men bonɗi ɗi. O joginoo ko sifaa ceniiɗo timmudo. Ko dum wadi Allah hursindembo no babiraado hursinirtu biyum aadi yanke doftotodo dum ni. Ma yimbe be mbi o do biddo ko belu bamum. Kala jiido biddo andana bamum wayi. Hono non kadi kala gandudo Yesu andana Allah wayi sabu Yesu ummi ko to Allah. Sabu hay goto medani yidi Allah kono ko Almasihu o andini dum yimbe. Ko Yesu goto jogino sifa cenido sabu ko kanko tan goto ummi e ruhu Allah cenido. Ko dum wadi Allah hersani bamtude dande mum e asaman he ina wiya o do ko biyam mo kursinmi mo cubimi. E saha mo keddori den hande o eden jidi jangudi seeda e simore nayberde ha njiyen ko kewno cagalnde yaya baptisi Yesu. Bindi di mbi e on saha ruhu o nawi Yesu der jereende bele Iblis ina jaribo dum o hori jammaaji cappande nayi e nyalawmaaji cappande nayi cagal dum o heydi. Jariptodo o manam seitan battimbo wimo so tawi ka bi Allah yamir yo dedo kaaji gontu mburu kono o jaabim o wi ina winda neddo wona mburu tan wurata wurata ko kala hala ngummi ko e Allah. Cagal dum Iblis nayimbuto der wuro seningoto darnimbo dow cebbette galle Allah o wimo so tawi ka bi Allah diw paya leedi ngati ina winda o yamirante malaikaaji makko kadi madi tambe e juude majji wota ma fergitaade haayere. O wimo ina winda kadi a jeripta ko joomiraado Allah ma. Iblis nayimbo kadi dow haayere toobnde no feewi hollimbo dowlaaji aduna di fof e darje mumen wimo mami rokki dum do fof so tawi a jabi su jandemi. O wimo wodditomi seitane ngati ina winda ko joomiraado Allah ma tan cujjanta te ko kanko tan dewata don tan Iblis wopimbo e on saha malaikaaji battimbo ngoni e sarwudembo. Seitan jaribnomo Yesu laabi tati mbele Yesu ina dofto dum bakkudina ciftore dum do no seitan rewirno e Adam e Hawa ha bakkudina e ngeso Eden bani ko hono non kadi o wadi e jereende he mbele Yesu ina bakkudina kono Yesu bakkudinani holiko wadi Iblis jaribade Yesu sabu ombo anduno ko Yesu woni dandowo cenido gardo e aduna he mbele dandude bakkudinobe be e kalifaandi Iblis te seitan ina anduno so Yesu wadi bakkat goto tan hankadi wawata dandude bani adama en e bakkat hono non bindidi ina kalana en no seitan jariborino Yesu e gongo seitan libino mamirabe men Adam e Hawa kono o wawano libdi jomirade Yesu sabu ko Yesu woni biddo cenido mbo Allah jippini e aduna he mbele ina danda bani Adam en e doli Iblis. Yesu medani bakkudinde o wawa bakkudinde ni sababu ni jikku cenido mbo jibdina o ko dum wadi bindidi wiide ko horeje yettinobe sadak baado non cokluden manam Yesu ko cenido o wadata ko boni o ala tundi o nandani e bakkudinobe be te o bamtama ha dow asmanuji o sokolani sakkade nyane fof no horebe yittinobe sadak wobbe be ni o sokolani adade sakkanade bakkutuji makko o fawa hen sakkanade bakkutuji himbe be tawdi o bakkudinani. Bandirabe amen jetto on sabu kedugol mon e jangde men arore so Allah jabi ma en jinu annabiyaya setnarino Almasihu o njien kadi adinobe wonde almube makko be yo Allah wadan on annore ko janguden hande ko fof te miccudon no moji e ko bindidi kalinde bi Almasihu o feñiri ko momtudi bakkatuji kadi bakkat ala e mum.